Zoom, zoom. Croup, croup. Zoom, zoom.
Ugo manye we cooking money bro. Kazi ni kazi bro. Kupoteza kitu gani beti mani maskani kuna dili bro. Kuwini mtani bro. Upate ramani bro. Mwesha siyo vieti utotoka choka jiriu na bossy from 4. Ah mahara kichwani. Akutukunyuka jojwani. Nisireda pa towni vati utani marafiale number 1. Tota nyumbani kwa kina mpenjare ivani. Heliudi na dami ya kijani. Na mbea sirudi na kupa zandani eh. Kipa, kwa kipa, watoto wa bibi ya turu, dishi. Tuna, ndoto kubwa, macho tunayotaka, bishi. Tuna force kibishi, bishi, real life, PC. Ukisikia consistency, mfano wa kwanza, sisi.
Watoto wa bibi, 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 watoto wa bibi.
Ukiona mtani sione kani, please don't call me. Niko busy and come and alama ngulonda hella homie. Ukiona peace na danga usitha la umsomi. Wengine hella ya mchezo marejesho ayasomi. Yeah, mama nataka mjengo. Baby nataka iPhone. Wengine natafuta scandal. Mime natafuta upendo. Kuwa single I can handle. Nimegoma kwa vitendo. Siachi kumspoili baby asije kwa tapengo. Kipa, kwa kipa, watoto wa bibi ya turu, dishi. Tuna, ndoto kubwa, macho tunayotaka, bishi. Tuna force kibishi, bishi, real life, PC. Ukisikia consistency, mfano wa kwanza, sisi.
Watoto wa bibi, 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 watoto wa bibi.